afartii sano la dhaafay Soomaaliya waliba ku jiray roob yaraan oo saameeyay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Xasan Siido iyo waliba uu soo sheegay inay wadaan sidii kor loo qaadan lahaayay walaasaarowka dalagyada dalka iyo in la ku kaba kaabayaasha waraabka beeraleyda.
Wasaaradda barta priority ee mudnaan ee afar shee mudnaan ee number 1 intii oo meel rise production ka ziyada iyo okaaladaas ama caawiyaas beeraleyda oo yaryar iyo kuwa weyn si oo lan hela sugnaan cuntada oo meel rise oo wanaagsan. Kan lamaad intii iyo meel rise develop gareen waay abuur oo tayaysan oo meel rise wax soo saarka yani ziyadiyo beertiba intaas hektaarkiiba intaas oo tan la ku saaro kor. Tan saddexaad intiyo improvement ka access tilan halow dadkii beeraleyda intiyo helan meel raaisu marketing walan kasoo ilaanka beeraleyda oo balxaar hoobus marketing bana hayn oo is meel iska faa'iido mujar sadaradii mayba soo banay madal oo midayasa dalagyada oo waxaan hasaarayaan iyo bangiidi oo meel raais oo deeminki iyo investment iyo soo biyay iyo agro dealerski oo sumooyinki iyo fertilizerada shaqeeya madalas runtii oo badan achievement ee la ku deeri oo yaani guulooyin oo lahan koobo qorn yaani wasaaradda iyo guud ahaanna waxqabad nool ku dareemahay adoo hadda saada muuqata wadanka abaarak jaran
marka
may istaraatiijiyad afraad may buuntii lagu kaabayaasha waraabka sadaada loo shabeel meel ku socda kanal rehabilitation kanal intii dibnidaatir baayba koolna mashruuc biyoley mashruuc badan jaran oo lubarooyin la qaado doono dadkaasi ITC iyo sustainable agriculture si helan oo yaani walwaaro oo yaani oo soo saar oo waaro si lan hela
soo si hadalo waagaasimaa guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Siido iyo waliba uu soo hadalooyin hanjiday beeraleyda Koonfur Galbeed si iyo walaasaarowka iyo xoojiyana
mashallah lama tala in shal qaada talooyinka beeraleyda aan jeedo maba ku mid ah dabcan wasaaraddu maba fudaysay ha waxyaabo badan oo hadaf ay sumooyinkii oo barnaamij ku sheenay abuurkii oo barnaamij ku sheenay lankasaana source iyo tilmaantii iyo raadsiin ogaayna intii iyo wadankii dib insheentay company oo local oo la aqoonsaday yaani oo wasaaraddu certified gareed intii jiraan halkii shay tala oo indiro maba ta beeraleyda iyo companyada haddii jarta intii beerleysan baahada sum iyo waxyaabaha fertilizerka intii suntaas la siinay lalaseeda talooyin la sii beerta la seeda suntaasay intii la baahanyay recommendationada iyo talooyinka magaashaytii oo yacni saxda ee meel ku qornay intii la mara sababtay haddii wadanka ma dareemahayte cuduro badan oo lan khasaanay ka ziyadi oo kumid ay kansarka waan may sababay runtii yacni intii management xuma intii oo beerleydi yani oo xiraabti oo kala buufe haminkina meel raais xiraabtina suuqa ruux sheene dadkiina malakiyaba yani intii safeel nasku dhaqna meel raais bulshadii magaasiiti oo isticmaalasi dabcan season ku raaytan dadka badan ma badena dad oo sokoro iyo dhikaran badan ma baa la naqda intii la isticmaal local producers ki oo yoolan qudartina la isticmaal marka qudartina hoob la naqdiyana suntaas la ta xogoyan ma baa laha yaani walaad ee idin hun way ma jiray marka assessmenti badan wasaaradda soo bidi ma bal ogaaday inta cudurradaas badan ay sababeen wacyi gelin xumo yaani oo yaani dadkiina still yaani ayin meel raayso dad fudaysadi oo sharaabta kaliya suuqa sidii qotliyoonka sidii leefiyo marka bulshadan maba in sheegay intii iyo isku dhaqan meel raayso safeela yaani in isku leegayaan yaani waxyaabaha magaas suuq ee gaadan beeraleydan maba in sheegay intii isticmaalaan talooyinka oo lan qatar galay golofiski iyo dharkii oo lan qatar galay intii sumooyinka madib u fiyaayeen si iyo shakhsiyad iyo yaani cudurro yaani si qaatin cudurkan aan si gudubna waxyaabaha qaar tan kale maba dareemay darad dheegay assessmentiida kuma da intii sumooyin lan qatar galay xoolaha intii beeran lan isticmaalo iyo si qalad waay marka result xun ya side effect xun ee ka dhalaas.